habibi lozi, kipenzi changu changama. Nina wewe hadi milele, komesha wachokozi wabaki kututazama. Tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera. Mbona akae tayari, mana bado movie ili trela. Na usiku ni kumate, oh my baby boo, kwa kete ningate ngate. You know I love you, nikizidi ugomvi unichape. Sila farungu kwenye joto ni pepe, mwanani wangu penzi letu kwa ofaya.
Litawachoma sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
waroobaya ze.
Litawachoma sana,
na hatuwacha.
Kinachotaka sanafsi upasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ntie nyavuni. Tena wasikutishe kwa jumbe zao za kata, mindo kama tiku, apa jimbo umepata. Mahva ni tashtiti, na baby unayajua. Siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ipilisi, kutu wanajisumbua. Ufu paka shindwa fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitaye mkera nishauri sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Omi mwezenu dodo,
nitaye mkera nishauri sake.
Na litawachoma
sana,
litawauma.
Litawachoma sana,
waroobaya ze.
Litawachoma sana,
na hatuwacha.
Litawachoma sana.
Asa baby nicheze shengoni,
ngondo, ngondo igwango.
Atulicheze ngondo,
ngondo.